bɔnɛ ya bɔnɔ bigina fɔrmula ya ya establishe ka saa fɔrmula no ɛka sɛ ɛnyɛ mi a bigina se nkɔ a ana ɛnyɛ tree crops development authority nkɔ a na establishe mula no yɛde experts akokudamfoɔ a ɔmowɔ tanzania ɛbi firi benin ɛbi firi cote d'ivoire na ɔmo nyinaa bɛhyɛ ɔmo idea wɔ ɔmo fɔrmula mu wɔ ana yɛn nso ghana nso yɛn nso yɛpɛ expert a wo nso yɛdi na mmiɛnsa ɛwɔ paduase lodge ɛnti fɔrmula no ɛnɔma tutu pa ɛconsider ɛyɛ ɔmo a kreani no ɛtɔ no ɛdɔ no ne cashew na wasesa cashew no wie wadwa ne yie ɔmo a ɔmo tumi boa na cashew no ɛfiri farma no ɛfuom hɔ anaasɛ ne fie a ɔbɛdrae no ɛfiri a kɔ akɔduru amano dwa so yɛconsider obiaa adwuma a ɔyɛ nti yɛ fɔrmula no ɛhwɛ car aggregator ɛne trader ɛbɔ calculate biribiaa of loading warehousing sɛbi ɔbɛdrae no kakra ne nyinaa yɛconsider ne na afiri hɔ a na waba exporter no nso sɛ ba no so a ɔnde ɛne deɛ nim sɛ ɛyɛyie wie yɛadra wie nti yɛba exporter no nso a ɔno nso yɛhwɛ no freight a ɔbɛtua a kind of betrayal. I can have a beer, a beer, where I'm a Nata Cradia, or the big Guka Crown, Fana, or the other, the Yako, Light, or the Beton, and I say, a beer, warehouse, a groovy, or body of Gusina, Yatrina, or Formula Munia, but now we knew they could do a money gas match. I will boil Beton, a boil no Beton, so I know here they consider an active back of us here, a money gas, a bona ton, a ton of total, a fair over here, exchange rate, I do whatever city move, and also the share. I did the 3 minute part to consider my formula, no, and my price may be changing a year, exchange rate, and I'm a money gas in the boy bed, a Beton.